You know I love myself.
Yeah. SM1 Production.
Come on, like her. If I can love you the way I love myself, yeah. If I can need you the way I need myself, yeah. I'll kill him, I'll kill me, yeah. I love you desperately. Boy, I need your comfort. Mapenzi kupenda na baby. Usije ukaniacha darling. Yaidi utaishi na mimi lele na milele. Wacha nikushike baby. Pole pole ndio wendo. Wacha nikushike baby. Usiwe na matatizo. Wacha nikushike baby. Nikushike na ni kwa mimi. Wacha nikushike baby.
Nikushike na ni kwa mimi. Wacha nikushike baby.